宝贝了宝贝了宝贝了宝贝了宝贝了宝贝了宝贝了宝贝了宝贝了宝贝了宝贝了宝贝了宝贝了宝贝了宝贝了宝贝了宝贝了宝贝了谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁sing sing 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 sing
sing sing sing
sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing
sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing
sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing
sing sing sing سلطنت سوی چه می روید او را چه می شود نام چه می برد
sing 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 sing
کتاب چند چند مادرش را کتاب چند زینب مادرش را ببین دیر آمدی برد از سرش را
sing 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 sing
sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing sing او فرو کرده نیزه در دهره
sing 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 sing